Quand on est face à une
somen pewti e keɓno torraka fuu adan yo joƴƴinde hakkille muɗum yalla allah natta e yimɓe daguno torraka warata ni kanɗo daraneede fuu du dogante so tawi yo surba bonnaɗo min kollitan ONG ngaji oppoji hono AMS medical corps international IMS darantoɗo sawrude heedi AMS noon daranagol fa jomum natta e yimɓe banggal keɓal du ana wonda fay so tawi jangu o waɗi yeeso amen min mbawa waji mbinde janaɗo o darta yoɓede heedi saria e yiɗi makko ley dartugol makko tan laatoto so gonga ka jaati dartuɓe fuu heedi saria ka keɗama arande yogaɓe ka jaati laatima seede ley suudu saria commune tatoɓe bomako ɗo baala ana andinoje ɓe torre hewti mine yo yuɓɓinde e jokkitade golleji men darani yogaɓe kollitimen fay hande miɗen gondi e hollitede ko o laati e ko ɗum laati fuu eɓe keddi e hollitinde men faamuji dow tuuga deɗi woni komin tongi kabaruji sukaɓe rewɓe e rewɓe noga e jeeyo yanaɓe min kolliti komin tongi ko UNESCO ka jaati fa jaɓani men ɓeydi hen du ley hitan 2012 nde baale ana gonnoga ɓamɗo photoji ka ko suuɗa noon e ley saria miɗen kaani daranade jokkitade yuɓɓinde e imagol golleji walloɓe on dulla hakkillaji ana certi ley wattutiɗal e caggal mum fuu fewde e majjum noon bawɗe amen ana jogi kaddi taƴaral ka min kollitan ɗo hani hollitede ɗo saganagol ana wonda saabe de laamu mali e hoore noon eƴƴi ko projet tonganɗe dow torraji keɓoji rewɓe ɓoyata du ɗi donnete
très bientôt sera mis en œuvre.